Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Go with me to the word of God. The Bible says in the book of John, kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya kwanza, Yohana mtakatifu sura ya kwanza, Biblia inasema, Yohana mtakatifu sura ya kwanza, Yohana mtakatifu sura ya kwanza, nataka nikuonyeshe kitu pale, alafu nitapita kwenye maandiko mengine ambayo yatatusaidia. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa pili anasema, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Hapo anamzungumzia neno. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nataka kuonyesha vitu vitatu kwenye huu mstari, alafu niende kwenye ujumbe wangu wa siku ya leo. Cha kwanza nasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Alafu anasema, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nataka uone vitu vitatu. Nasema cha kwanza, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Alafu nakuja namba mbili, anasema hivi, neno alikuwako kwa Mungu. Namba tatu anasema, naye neno alikuwa Mungu. So nataka uvione hivi vitu vitatu, alafu nipo naweza kueleza, nataka kueleza leo ambacho kitakupa siri ya maisha. Just here to share mysteries. Paulo anasema sisi watumishi wa Mungu ni mawakala wa siri za Mungu. So Mungu anazo siri, na sio kila mtu yuko entitled kuzijua siri zake. Hiyo ni whether we like it or we don't like it, whether we know or we don't know. Anasema sisi ni mawakala wa siri za Mungu, na siri za Mungu ni kwamba whether unampenda sana Mungu au unamtumikia sana Mungu, siri za Mungu zinafunuliwa kwa neema. Yesu Kristo kuna mahali anawaambia wanafunzi wake, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za Mungu. Si kila mtu amepewa opportunity ya kuzijua. Na mtu kuzijua siri za Mungu ni majaliwa. Anakujalia yeye, unazijua. Then kuna watu Mungu anawachagua kuzijua hizo siri zake. Then wakishazijua siri zake, hao watu Mungu anawapa kibali cha kushare siri zake na watu wengine. Sasa inawezekana mtu akawa yeye hakubali kwamba fulani anastahili kupokea siri za Mungu. That's why it is called grace. Ndio maana inaitwa tunapofahamu hizi siri kwa neema. Sisi huyu ambaye amefunuliwa siri tunaweza tukawa hatumtaki, hatumkubali, hatumuamini, hatumuelewi, lakini Mungu akiamua kumchagua huyo mtu kumjulisha siri zake, now it will take you to believe zile mysteries ambazo Mungu ameziachilia. Inawezekana wewe kabisa ukubaliani naye, au wewe you have personal issues na huyo mtu, lakini ikiwa Mungu amezifunulia, amezifunua siri zake. Na ndio maana kuelewa mambo ya Mungu, it takes humbleness. Kuelewa mambo ya Mungu, it takes humbleness. Inahitaji mtu kuwa mnyenyekevu ya kutosha kuyaelewa mambo ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo ya Mungu au siri ya Mungu kwako au kwa wakati huo inaweza kaja kwa kutumia mtu ambaye wewe humtaki. Now it takes you to be humble enough to accept what God wants. It takes you to be humble enough to accept what God wants for that, I mean, on that hour, on that particular moment. Sasa ni muhimu pia kujua yafuatayo unapozitafuta siri za Mungu. Somo langu sio siri za Mungu wala somo langu sio neno la Mungu. Nataka tukuonyeshe kwanza kwenye utangulizi huu, alafu nitazungumza baadaye kila kitu ambacho nataka kuzungumza ambacho Mungu ameweka moyoni mwangu kusema na wewe siku ya leo. Ni muhimu kuongozwa na Roho au kumuelewa Roho Mtakatifu for you to know or to notice kwamba huyu mtu au hiki kinachozungumzwa saa hizi Mungu anaongea. Kwa sababu Mungu kuongea ni jambo moja, na watu kujua Mungu akiwa anaongea ni jambo jingine kabisa. Kwa sababu Mungu anaweza akaamua kuongea, lakini wale watu waliotakiwa kumsikiliza Mungu au wale watu ambao Mungu alikusudia ujumbe wake ufike kwake ni kuelewa kwamba hapa ni Mungu anazungumza ni kitu kingine kabisa. Na mahali pengi watu wamepitwa na ujumbe wa Mungu si kwa sababu Mungu hakutaka kuwaokoa au kuwasaidia, ila ni kwa sababu watu wa Mungu hawakuelewa wakati Mungu anazungumza au hawakutaka kukubali wakati Mungu anazungumza. Utagundua kula mema ya nchi hakuhitaji wewe kuwa bora. Kula mema ya nchi hakuhitaji wewe kuwa mtakatifu sana. Kula mema ya nchi hakuhitaji wewe kufanya kazi kwa bidii. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo swala la kula mema ya nchi ni kukubali. Kukubali kile Mungu alichokisema au kukubali kile Mungu alichokieleza. Na hajasema mkimkubali mtu aliyeleta ujumbe. No. Anasema mkikubali kila alicholeta Mungu kwako, kikukubali, anasema then you are entitled to eat the fruit of the land. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo kula mema ya nchi hakutegemei wewe kujua sana vitu vingi, ila kula mema ya nchi kunategemea wewe kukubali na kutii kile Mungu alichokileta kwako kwa wakati huo. Kukubali na kutii utakula mema ya nchi. Now, it's very important to know, ziko siri ambazo Mungu anazo kwenye ufalme wake. Na kwa nini zinaitwa siri? Ameziwaita siri kwa sababu ukweli ni kwamba wanadamu ambao Mungu anawapenda sana, wanadamu ambao Mungu anawajali sana, hawako na umakini wa kuzijua siri zake kuliko shetani au kuliko mawakala wa giza. Kitu ambacho watoto wa Mungu wengi hawakijui ni kwamba mawakala wa giza au shetani na mawakala wake, they are very sensitive to know or to hear what God is saying more than the children of God. Let me bring it to you that again. Mawakala wa shetani au wana wa giza wako makini sana kufuatilia kile Mungu anachokisema kuliko wana wa Mungu. Wana wa Mungu wengi hawajakwama si kwa sababu baba yao hawapendi. No. Wana wa Mungu wengi wamekwama si kwa sababu baba yao hawajali au baba yao hawataki. Wana wa Mungu wengi wamekwama kwa sababu moja tu. Kwa sababu wengi hawajatilia umakini kwenye kile baba yao anachokisema. Lakini mawakala wa giza wako very sensitive kwenye kile Mungu anachokisema, kwa sababu wao wanaamini that's the only option, that's the only way God can do it. Lakini watoto wa Mungu wengi wanaamini there could be another way. Yani Mungu anaweza akasema kitu fulani alafu watoto wa Mungu wakatafuta option ya kwamba ni kweli amesema, lakini well inaweza ikawa hata hivi, inaweza ikawa hata hivi. Sasa ni vizuri kuelewa kwamba Mungu akiweka utaratibu wake, Mungu akiweka mpango wake, ni muhimu sana 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 kujua kwamba kile Mungu alichokisema ndivyo kilivyo na ndivyo kinavyotakiwa kuwa. It's very important. Yani Mungu hawezi kubadilisha kanuni zake kukusuit wewe. kanuni za ulimwengu wa roho zipo kama zilivyo na zitabaki kuwa kama zilivyo, si kwa sababu wewe umetamani zingekuwa zingabadilika kidogo au zingekuwa yani ingekuwa kwa namna fulani hivi ili kuniadjust mimi. Hapana, zinabaki kuwa kama zilivyo kwa sababu ndivyo zinavyotakiwa kuwa. Naomba nirudi kwenye neno langu la utangulizi. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa ni vizuri kufahamu, tunapodeal na Mungu hatudeal na Mungu kutoka hewani. Tunapodeal na Mungu, kinachomintroduce Mungu kwenye maisha yetu ni neno lake. Kinachomtambulisha Mungu kwenye maisha ya wanadamu ni neno lake. Kinachomuelezea Mungu kwa mara ya kwanza kwenye maisha ya mtu ni maelekezo yake, ni maneno yake. It will interest you to know that even Adam didn't know God, because Adam never knew who created him in the beginning. Kwa sababu understand, Adam anatengenezwa na Mungu, anawekwa kwenye bustani for the first time. Anapewa kwenye bustani for the first time. I want to assume and I want to believe this. Anawekwa bustanini with an empty mind, bila Mungu kumintroduce Mungu ni nani, shetani ni nani, punda ni nani, nyoka ni nani. For your information, ni vizuri kufahamu kwamba Mungu alipomweka Adam bustanini, yeye ndo alimpa nafasi ya kuwataja wanyama majina. So hata wanyama na wenyewe hawakuwa na majina. So simba hakujulikana anaitwa nani mpaka Adam aliposema ni nani. Nilizungumza Jumapili kanisani kwa wale walioko wanasikiliza, hata Eva hakujulikana anaitwaje mpaka Adam alipochagua jina. Kwa hiyo aliyemuita mwanamke ni mwanamke, si Mungu. Aliyemuita mwanamke ni mwanamke ni Adam. Biblia inasema hivi, huyu ni nyama katika nyama yangu, huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo ataitwa mwanamke kwa kuwa ametoka kwa mwanaume. Aliyesema hivyo sio Mungu. Aliyesema hivyo ni Adam. So you need to know, everything else never had a name until Adam named them. It's very important to you to hear that. I'm going somewhere. And today I want to release a certain mystery. Kwa sababu, kwa nini tunafanya au kwa nini nafanya hiki ninachokifanya? Ni muhimu kujua kwa sababu, kwa muda mrefu, watu wanaweza kumuona mtu anapiga hatua za maisha. Watu wanaweza kumuona mtu anaendelea kwenye maisha na hajui kwa nini anapiga hatua. Na tukao tuna assumption, huyu anapiga hatua kwa sababu hii, huyu anapiga hatua kwa sababu hii. Kwa sababu mtu anayepiga hatua za maisha yake, akiwa anapiga hatua, kama huyo mtu hajasema kwa nini anapiga hatua, ni ngumu sana. Ni ngumu sana mtu kujua, tutabaki tunaashumu. Siku moja Yesu alikuja duniani, alipokuja akaulizwa na wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Sasa Yesu alikuwa anaendelea mishemisho zake, kwa sababu mpaka muda ule anauliza watu wanasema mimi ni nani, tayari alikuwa ameshaponya, tayari alikuwa ameshabariki, tayari alikuwa ameshainua, tayari alikuwa amesha solve problems za watu. Kumbuka tayari alikuwa ameshaleta divai kwenye harusi ya Kana, ameshapiga miracle kadhaa. Kupiga kwake miracle still didn't make people to know who Jesus is. So watu hawamjui Yesu kwa sababu miujiza imetendeka. So miracles never introduced Jesus, because the Bible says siku za mwisho mpinga Kristo akija na yeye, he will do miracles. So miracles never introduced Jesus. So what really introduced Jesus? So presence of wonders, presence of miracles does not actually introduce the man. Yesu baada ya kufanya miujiza mingi, yet anauliza watu wanasema mimi ni nani? Na wanafunzi wake wanamwambia, watu wanasema wewe ni mmoja wa manabii wa zamani uliyefufuka ukaja tena. Wengine wanasema wewe ni Yohana. Kumbuka, kwa wale ambao wananifuatilia na umefuatilia series ya Roho Mtakatifu, ilifika wakati Yohana mwenyewe anauliza, kwa sababu ni kama anaona jamaa anapiga matukio mtaani, alafu yeye ndio mtangulizi wake, alafu hamuoni akienda kumtembelea. Yeye anasema akiwa yuko gerezani anawatuma wanafunzi wake waende kuuliza kama Yesu ni yeye anayekuja au amngoje mwingine. So Yohana mwenyewe kuna mahali alifika akapoteza identity ya Yesu. There is somewhere I'm going. It's very interesting where I'm going. You need to hear me. I had like three mysteries or three secrets to share with you, but tonight I'll share with you one, and tomorrow I'll share with you another one, and ya tatu I'll share with partners. If they'll care to tell you, they will tell you. Narudia tena. Biblia inasema hivi, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali nini? Mkikubali yale Mungu anayosema. Alafu kuna pale pale anasema mkikubali na kutii, ana sema lakini nyinyi mmekataa, hamkusikia. Kwa maana yake Mungu anazungumza, anakuja naongea na watu, alafu watu wanasema hatutaki. Sasa nikupitishe tena kwenye maandiko ambayo umeyazoea. I'll be just paraphrasing kwa sababu na vitu vingi vya kuzungumza kwenye siri moja. So sitaki kukaa mahali pamoja muda mrefu. Lakini nataka kukutengenezea utangulizi ambao utatusaidia. Au the mystery is just one, and inaweza ikazungumza ikaonekana ni very simple. Lakini nasema hivi, mkikubali na kutii. Please listen to me. This will change your life because I have seen it has changed my life. Tuna kasumba moja kwenye maisha yetu. Tunamuona mtu amefanikiwa au tunamuona mtu amepiga hatua, and we tend to have assumptions instead of asking questions. The most intelligent person in life is not the person who does the best. The most intelligent person in life is the person who knows how to ask right questions. I learned that from my father. The most intelligent person in life is not the person who does things intelligently. No, the most intelligent person in life is the one who knows how to ask the right questions. When you meet great men in life, this is wisdom. Do not ask them for anything. Don't ask for things. Ask them, how do they do things? And ask them the manner and the model on how to be where they are. Model yaweza kuwa nyepesi sana. Do not assume kwamba ni nyepesi. Just go and do it. Siku moja mama yake Yesu alipokuwa kwenye harusi ya Kana, yuko pamoja na Yesu. Wamekaa pale wanazungumza, na wakati wanazungumza Yesu na yeye alikuwa amekaa, ni sherehe ilikuwa inaendelea. The Son of God, the God in the flesh. Wakiwa sherehe inaendelea, Biblia inasema hivi, divai ikaisha, changamoto ikatokea. Changamoto inatokea katikati ya sherehe. Wakati maisha yanaendelea, changamoto kubwa inatokea. This might prophetically means you. Mama yake Yesu akamfuata Yesu. Now, nitakujibu baadaye kidogo. Kwa nini Mariam peke yake ndo alimfuata Yesu? Watu wote wamemzunguka Yesu pale. Marafiki za Yesu wamemzunguka Yesu. Wanafunzi wa Yesu na wenyewe walikuwepo pale. Wadau mbalimbali walikuwepo. And nobody close to Jesus asked him for a solution. Lakini mama yake akatoka huko alikokuwa amekaa, na kwa desturi ya Wayahudi, kwenye sherehe au kwenye ibada zao, wenzetu Wayahudi wanafanya mambo yao kama Waislamu. Kwenye sherehe na kwenye ibada zao hawachangamaniki wanawake na wanaume. Sasa mama yake Yesu akatoka upande ambao wanawake wako, akamfuata pale kumwambia hawana divai. Wadau waliokuwa wamemzunguka Yesu hawakumuuliza swali lolote, hawakutaka kusema chochote, but wamemwambia tu mama yake Yesu asema hawana divai. My question is, MC ni mwanaume. I wanted to assume aliyemwalika Yesu kwenye sherehe anamjua, lakini hakutoa taarifa kwamba bwana mshtueni jamaa, I have a friend in the party who can do miracles, so please can someone tell that guy that we are running short of the wine. I'll tell you why. Because most of time, the presence of the great men on earth goes away unnoticed until they go away. That's why it's so easy watu kumzunguka mtu mkubwa alafu hao wakabaki kuwa kawaida. Na hata baada ya yule mtu mkubwa kufa, wale watu bado wakabaki wa kawaida. I would love to submit to you that Elijah had many disciples ambao walikuwa wanaitwa wana wa manabii, but the only man who became like Elijah, his name was Elisha. And it's very unfortunate that not everyone got to be like Elijah. Why? Because those others were sons of the prophets. They were not sons of the prophet. They were sons of the prophets. So they followed Elijah while they were listening to other prophets. So truthful speaking is, maneno ya Elia kwao yanawezekana kabisa hayakubeba uzito, si kwa sababu hakuwa anazungumza points, ila ni kwa sababu maybe Elijah in their presence lost relevance because they were listening to other men, that those other men made them despise the words of Elijah. Is likely to know kwamba it may not shock you, or rather it will shock you, whatever you choose, maybe not to be shocked or shocked, kwamba Elijah had the word of the hour. Alikuwa na uwezo wa neno lake kuamua majira ya nchi, and those guys, while they were sons of the prophets, I believe they had prophetic impartation to notice who this man is. Definitely, what I'm going to teach you today, this mystery, this secret, will demand you to pray. Will demand you to pray of a certain prayer, but I'll tell you in the end. For now, let me build your heart. It will change your life if you care. Kama kawaida, mkikubali na kutii, it's up to you. Kwa neema ya Mungu, amenisaidia kuwa hapa nilipo. Sijafika bado, lakini I'm aware who I am, where I'm going, and what I carry. It takes Jesus to know that he is Jesus, but for Jesus to be beneficiary kwa watu walioko around yeye, it will take them to know who Jesus is. He can be very merciful. He can be very miraculously. Yesu anaweza akawa ni mtu wa maajabu sana. Anaweza akawa ni mtu wa miujiza sana. He can be very powerful. He can be very wonderful. He can work any kind of miracle, but he can be in the party. There is no wine, and Jesus can be quiet. It will surprise you to know that wine ilipoisha, Yesu akusema wine imeisha. Hakuwapa taarifa kwamba wine itaisha. Prophetically, Jesus would know kwamba wine itaisha, but Jesus never shared to them that guys, wine itaisha. But it will be interesting also for you to know that presence of Jesus in the party, uwepo wa Yesu kwenye sherehe, haukumfanya sherehe isiishiwe wine. This also will shock you kwamba uwepo wa Yesu kwenye maisha yako haufanyi ela isiishi. Jesus is present and the money is over. I just want to share with you a mystery that I discovered in God. The Bible says, niko na share na watu Jumamosi, nikasema, the Lord is my shepherd. Not the Lord will be my shepherd. No, the Lord is now. He can be here. He's my shepherd. And if the Lord is my shepherd, the Bible says, I shall not want. But it's surprising that the Lord is a shepherd of many people, and still many people, they have wants. It's a very sad story. It's a very sad story. Kwa nini? Kwa sababu anaweza akawepo kwenye harusi ya Kana na divai ikaisha. Biblia inasema mama yake akamwambia hawana divai. But the Lord is my shepherd and I shall not want. Na yeye anasema mimi ndimi mchungaji wa kondoo. Mimi ndimi mchungaji wa kondoo. So Jesus, wengi wanapenda kumuita, alikuwa ni mtume. Yesu wengine wanasema wanamuita alikuwa ni nabii. Lakini cheo pekee ambacho Yesu alijiita, Jesus never called himself apostle. Jesus never called himself a prophet. Jesus never called himself a teacher. It was his disciple called him teacher, but he never introduced himself as a teacher. But Jesus called himself a shepherd. I am a shepherd. Tena not just a shepherd. Anasema, I am a good shepherd. Na kitu pekee aliposema, I am a good shepherd. The only thing he said, my sheep hear my voice. He never said, my sheep eats my food. He said, my sheep hear my voice. So the qualification or the proper credential ya kumfanya huyu mtu awe sheep wa Yesu is the ability to hear his voice when he speaks. So you don't call yourself the sheep of the Lord if you do not understand his voice. And you do not understand his voice until you get familiar to his voice. And you cannot get familiar to his voice until you know who Jesus is. Yes, wanauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? This man performed a lot of miracles, sir. And yet, people never knew who he is. Kaka katikati yao, siku moja namwambia Filipo, Filipo, mimi nimekuwa pamoja nami. Na bado, ujajua mimi ni nani, Filipo? So you can be with him, he can be with you, and you can say, I have Jesus. Halafu, you don't know him. Na fact ya kwamba, you don't know him, bila kupepesa macho, unajua kinacho tu sumbua sana walokole wa nchi yetu, tunapenda kujifaridi katika, nitumie neno gumu, tunapenda kujifaridi katika ujinga. Au niseme tunapenda kujifariji katika matatizo. The Bible is so clear. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema yatakapo kujilia. Walokole wengi wanaonekana wanamjua Mungu sana, hawana amani. Mbili, hawana mema. Wanaweza kujifariji kwamba Bwana ni mwema. Bwana kuwa mwema doesn't make you have good. Yes, the Lord is good, but the goodness of the Lord doesn't make you have good. That's why the Bible says, goodness and mercy shall follow you. The word shall follow you. Manake, it is not with you. It has to follow you. Goodness and mercy shall follow you. When it has to follow you, means it knows that it is not there.
It has to follow you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. It has to follow you because you are not there. I mean, they are not there. And it begins by, the Lord is my shepherd. I shall not want. He is my shepherd. I shall not want. And he makes me lie down in green pasture. You know, you don't lie yourself down. He makes you. He makes you. Kuyo, mapambano mengi tunayofanya kwenye maisha, tunajipambania wenyewe, kumbe alitakiwa kutumeke. Everyone in the Bible. See, moyoni mwangu, huwa napenda kuambia watu wangu wa karibu sana. Nawaambia hivi. Inaniumiza jinsi ambavyo, tunasoma Biblia, but tumeshindwa kunotice little secrets in the Bible. Alafu tunatafuta mafunuo makubwa, alafu little secrets in the Bible, tumeshindwa kuzinotice. For instance, it will surprise you to know that no one in the Bible who performed wonders, hakuna mtu kwenye Biblia aliye perform wonders ambaye Bwana hakumweka. There was, in the Bible, there is no self-made millionaires. Everyone who was rich in the Bible, the Lord participated. Jehovah did something. Abraham was one among the richest men that we read for the first time in the Bible. And he is rich man because the Lord made him rich. Number two, Isaac. He was a rich man because we know wakati wa ukame, wakati kuna recession kwenye nchi yake, wakati kuna changamoto ya kiuchumi kwenye nchi yake, anataka kukimbilia Misri kama kipindi cha baba yake. The Bible says, Bwana akamwambia, kaa katika nchi ya Mirari. Now, assume Isaka asingesikia ile sauti. That's why I'm saying, struggle za maisha yako zitaendelea until the day where you can hear his voice. Kwa sababu, assume Isaka angeshuka kwenda Misri, and he is not aware that the Lord wanted him to stay kwenye nchi ya Gerari. So we celebrate these legends in the Bible, but we have failed to discover what is the common factor. What is the common factor of these guys? What is the common factor? What is the common factor of these guys? You will discover. Leo hii, waubiri wengi wana celebrate Paul, the apostle. But it will shock you to know that Paul, the apostle, is not a legend because he was a great performer. No, Paul, the apostle, was a legend because at the beginning of his life, Paul anasema, aliyenichagua mimi na aliyenitenga tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. And then Paul is saying again, alikutana naye siku ile ambapo akiwa anasafiri kwenda Damascus, nuru ikamwagikia, nuru ikampiga kwenye uso wake. And then suddenly Paul the apostle is meeting Jesus for the first time. So Paul is Paul because he met Jesus. There is no man, you see, we love the Bible. But we haven't, we love characters in the Bible. We admire characters in the Bible. But none of us, ambaye we admire in the Bible, we have noticed the secret in them. There is somewhere I'm going. I don't know if these guys are getting what I'm saying. We admire them, and we have not come to the place of saying, let us investigate what is the common factor of these people in the Bible. They all have a common factor. We admire people that we didn't want to learn from them. We think we learn from them. We think, we assume we learn from them. But there is something that we have not discovered inside the Bible. So tukimuona mtu ambaye yuko ndani ya Kristo, especially kwenye nchi yetu kama mfano Tanzania na maeneo mengine ambayo social media na media za barabarani na media za udaku na zingine zina influence kuliko akili za watu. You see, you need to get what I'm saying. Yani nchi yoyote au mji wote ambao media zina influence kuliko uwezo wa kufikiri wa watu, yani watu watakachokiona kwenye media na kwenye social media ndio akili yao, yani watu, they don't use their brain, but what they're doing is whatever the media is feeding them, that's what they get and they live with it. Any place where the world is run by media na inakuwa fed, yani watu na, yani media zina feed minds the watu, mahali popote ambapo media zina feed mind the watu, manake you study the narrative or you study the mind of those people from how the media and the news in the media feed the people. Kwa lugha nyepesi niseme hivi, yani unaisoma jamii ya mji fulani au ya nchi fulani not by the way people think but by what news has been given priority kwenye media zao, because every media in the world want to sell. Media is people. Media has no meaning if there is no people. So every media in the world want to sell. So how will I know that hii nchi inawaza kwa namna gani? Nitaangalia interest ya media za nchi hiyo kwa watu wao. That's why it's very rare kuangalia nchi kama za kwetu hivi, yani kuwa na kwa mfano channel ya ile geographical channel ambazo zinazungumza kuhusu mazingira, wanyama, zile National Geographic zile. It's very hard for the country like ours kuwa na National Geographic zetu za Kiswahili, kwa sababu that's not our interest as a country. That's not our interest as a country. It's not our interest. Unaweza ukaangalia kwenye nchi yetu kwa mfano, we have only one media that speaks of the nature, the things, na yenyewe nazungumza tu vivutio vya watalii. Yani intention ya ile media yetu inaonyesha wanyama na vitu vingine, haionyeshi watu kujifunza, yenyewe inaonyesha kuvutia utalii. It tells you how we think as a country. Now, kutokea hapo, you can tell, atakayeamua kuwa interested kusikiliza taarifa nyingine ya tofauti zaidi ya zile ambazo zinakuwa fed kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, that one will definitely think different. Kwa nini? Kwa sababu mahali popote ambapo vyombo vya habari vinawaza kuliko watu wanavyotakiwa kuwaza, then you should know people will be led not by the way their minds think or the way they produce their thoughts, but rather watu watawaza kama media zinavyowaza. Siku moja nilitoa mfano kanisani, nikasema nani amewahi kufika Ikulu au amewahi kuiona Ikulu ya Magogoni? Watu wakanyosha mikono. Nikamwambia sio lazima uwe umeingia, uwe umewahi kuiona. Wakanyosha mikono. Nikasema nani amewahi kupita nje? Nikawauliza watu, mnaliona geti lilivyo linavyopendeza, lile geti mnaliona, mnaona pale nje palivyokaa? Halafu nikawaambia watu, kwa maelezo hayo, kwa mfano hapo ulipo wewe, tayari umeshawaza kitu fulani. Na mimi nikamwambia watu kwa maelezo hayo, umewaza mawazo ya nani? Watu wakasema mawazo yangu, nikasema sio mawazo yako. Ni mimi nimekupa cha kuwaza. Kwa sababu tayari nimekushakupeleka Magogoni. Nimekupitisha nje ya gate la Magogoni. Kwa maana yake what I tell you gives you a way of thinking. So the information you choose that comes in your mind speaks of what controls your mind. There is somewhere I'm going. I'm still building my case before bringing to where I'm going. Now, coming back to Jesus, because it's the case study of today. Watu wamekaa naye, alafu kuna uhaba wa divai, na hawa watu ni Wayahudi, obvious. Yesu amesema yeye ni mchungaji mwema kwao, na yeye ni mchungaji wa kondoo, na huwapa, yeye ni mchungaji mwema na huwalisha kondoo malisho yao. Now I believe these people would have read Psalms 23 na kusema, the Lord is my shepherd and I shall not want. How comes this man has scarcity in the wedding? This is to tell you, you see, I believe I can share with my media team here this news. I love talking to people. Yeah, am I allowed? Good. Now, let's communicate. I believe, Pastor, I believe, mpaka Yesu ameenda kwenye hii sherehe, amealikwa. So it is not enough to invite Jesus in your journey. Njoo kwetu Bwana Yesu, uwe mgeni wetu, ubariki chakula chetu. That is not enough. Does not take away the poison in the food. So what, Pastor, what are you trying to say? Oh yeah. Wako watu waliwahi kutembea na Yesu barabarani. The Bible says, they never knew who he was. Yanasema alipokata mkate, akawapa wakala, macho yao yakafunguka. And then when Jesus left, ndo anasema hivi, didn't our heart felt something? It was until when Jesus left, ndo wale watu wakashtuka. Kwamba, alikuwa ni yeye. So, people can walk with Jesus and never knew who he is. Weza kama humjui yeye ni nani, will you know the way he walk? Will you know the way he does things? Will you know when he does or when he has already done? So probably kuna watu ameshawafanyia vitu, ila kwa sababu hata wajui kama yupo katikati yao. My God. I don't know if I'm communicating. But I'm trying to bring to you something today that has helped me for years. I've met in Zoom so that nimeifanya hii kae kwenye conference ya Zoom makusudi. Biblia inasema usije ukaweka lulu kwa nguruwe, because sometimes we preach things that are not, how should I put it, we teach things to the wrong people, and then we are wasting the message of God. As my father in the Lord says, don't waste the message. When you hear it, don't waste the message. It will surprise you to know, tumejifunza habari za Roho Mtakatifu the whole month. Two months actually. But how many really got to into seriousness of practicing the Holy Spirit? You know, there is what we call practicing the Holy Ghost. Now, that's not my case today. I'm just saying, Jesus was there and people didn't know. I'll give you another case. There was a man in the Bible called Jacob. Jacob, the father of Joseph and the son of Isaac. Alipokuwa anakimbia kwenye nchi yao kwa sababu ya kumuogopa kaka yake. This is what the Bible says. Alipokuwa akikimbia kwenda kwa mjomba wake Labani, the Bible says, alipofika mahali, ikawa ni usiku. mahali panaitwa Luz. L-U-Z. Alipofika pale, Biblia inasema kweli kweli usiku, akatafuta jiwe, akaliweka, alafu akagamia lile jiwe kama mto, akalala. Alipolala usiku, the Bible says, akaona malaika wanapanda na kushuka. Now, anasema ni usiku. It is not must, ikwamba ilikuwa ni ndoto. Anasema ni usiku. But many think it was a dream. Anasema usiku, alipolala, akaona. So probably it was a vision that needed him to be quiet, to be cool. Needed him to be concentrating, to have a rest for him to see. Because sometimes we don't see things because we are desperate. We don't see things because we are on anxiety. I was talking to one of my sons today and I told him, moja ya makosa yako, you are competing with your past. And you left somewhere and you are busy fighting to prove something that you left. Yani, sasa, hii, sio kwake tu, nimwambia hivi, hata mimi ilikuwa imewahi kunitokea. Yani, some of us, we are living a certain life. Nitumie mfano, mfano wenu pendwa. Nitumie mfano wa mahusiano. Most of you, you are living a certain boyfriend, a certain girlfriend, and now you are in the future and you are competing to prove a certain point to the past. No one finishes well the journey by looking back. Utagonga ukuta. So we are living very, most of people live very wrong life. Mtu ameama ofisi, ameama kazi kwenye kampuni fulani, alafu amehamia kampuni fulani, anapambana, anajitahidi ili watu wa kampuni alilotoka wasimuone amekwama. So anaishi with the imagery ya jana, yani anawaza, anadhani anakimbia, yani kwenye akili yake anadhani anaendelea, kumbe he has never left the past. He has never even started living because he is busy competing with his past. I don't know. I believe I'm talking to you. You are busy running, thinking you're running. Ni kama wale watu ambao wanakimbia hivi. Ona. Unajua nikifanya hivi, jasho litanitoka. But trust me, nimetokwa jasho na sijafika popote. Nitachoka, mwili utachoka, ila sijafika popote. Fact that you are sweating doesn't mean you're making progress. I think that should make you sleep. Fact that you are sweating is shouldn't lie to you. It shouldn't make you think you are making progress. Observe your life. Observe your life. Don't run your life. Don't allow your mind to be controlled by the narratives of the media. Observe your life. Learn your life. Study your life. Narudia tena. Fact that you are sweating doesn't mean you are making progress. Progress is intentional. Progress is visionary. Progress is focus. Progress is observing steps towards the vision. Are you getting closer or you're there? Are you competing with the future or you're competing with the past? What are you looking at? Are you looking your past or you're looking your future? A lot of people want to prove a point to a certain ex. You want to prove a point to a certain ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-husband, ex-wife, ex-pastor, ex-usher, ex-member. A pastor is busy wanting to prove a point to a certain ex-member. And a member is busy, want to prove a point to a certain ex-pastor. That's our life. Sweating without making any progress. Fact that you're sweating, you should never lie yourself that you're making progress. I'm just building up so that when I speak my secret, you should never be lied to. That it's a very simple thing. So I was doing it. What makes things happen is observance. What makes things happen is observing. Ability to observe is what makes things happen. I believe, Pastor, you know this verse that says, and God taught Israel, and he said, you shall observe this law that I'm giving you today. I believe it's in Deuteronomy chapter number 18, if I'm not mistaken. I said, you shall observe to do. Observe to do. Even Joshua. Joshua 1:8. Even Joshua. Wakati anapewa kijiti na Musa. Mungu anamwambia, Musa mtumishi wangu amekwisha kufa. Nataka wewe uwapeleke watu hawa kwenye nchi. Nilio idea baba zao kwamba nitawapeleka. And then anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari. I love the way English put it. Let me at least read one verse. Manake naona watu nasema mtu mwenyewe hata somi andiko. Haya, wacha tusome ili moyo wako usikie raha. Joshua chapter number 1. Joshua chapter number 1 anaanza kusema, nitasoma kuanzia verse 6. All right. Let's start from verse 1. We all have the Bible. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa, mtumishi wangu, amekufa. Haya, basi, ondoka, vuka, mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa, mkaende katika nchi ni wapayo, wana wa Israel. Kila mahali zitakapokanyaga, nyayo za miguu yenu nimewapa, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frat, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa macheo ya jua. Mstari wa 5. Listen to verse 5. Is very interesting. Very interesting. Verse 5 is very interesting. Anasema hivi, hapata kuwa na mtu yoyote atakaye simama mbele yako siku zote za maisha yako. Manake, you will never be the second. Can you imagine God is telling somebody that? You will never be the second. You will always be the first. I want this in Jesus' name. Let this be my life. Lord, let this be my life. That I will never be the second. I will never be the second option. I will be the only option. I will always be the first. Yo. What a word. Anasema hakutakuwa na mtu yoyote atakayesimama mbele za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala kukuacha. Now, from here, I want us to change the version. Mstari wa 6. Be strong and of good courage. For unto these people shalt thou divide for them an inheritance, which I swear unto their father to give them. So God has sworn to the fathers that he will give the,
these people the inheritance. Naomba nisome New King James. New King James, because we are a new generation. New King James says, be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Mr. Rosaba. Only be strong. Those are instructions. Only be strong and very courageous. Now, ukiasikiliza haya maneno ukiangalia, ni kama ya kawaida. Be strong, my friend, be strong. No, God meant something here. He didn't repeat this for sure. God didn't repeat these words because he didn't have what to say. He repeated them to make it a point. He repeated for the insisting. He didn't repeat because he didn't have what to say. This is what he's saying. Only be strong and very good courageous, that you may observe to do. So life happens when we begin to observe. Observe your life. Check at it. Am I competing with my past? Or am I running to my future? Paul is saying, I am right. I'm running towards the prize. And then look at what Paul said. This is what I like it. Paulo huyu mtumishi wa Mungu. Mungu ambariki sana uko aliko. Paulo ubarikiwe sana uko uliko. Kwa kweli. Kama kuna taji Mungu alikuwa anakaribia, anaona sio haustahili kupewa. Mungu akupe. Baba Mungu mpe Paulo hili taji. Baba wa watu ametusaidia sana. Nakwambia. Baba huyu anasema hivi. Ninayahesabu mambo yote yaliyopita kuwa kama mavi. Manake I'll never look at it again. This man is talking about his past. And he's declaring his past. Kuwa past yangu ni kinyesi. Whether I enjoyed it or didn't enjoy. Whether niliumizwa au nilifurahia. As long as it is my past. Na ndiyo maana kinyesi hakitokei mbele. Anyway. So, that's why it is Zoom. Hakunaga kinyesi kinatokea mbele. Hakuna. Yani wanadamu wote na wanyama. Hakuna mnyama anayetoa kinyesi mdomoni. Hakuna mnyama anayetoa kinyesi kwenye viungo vya kukojolea. Hakuna. Vinyesi vyote vinatokea nyuma. Vyote kuanzia kwa wanyama paka wanadamu. Ukishaona unatolea kinyesi mbele, tatizo hilo. Na Paulo anakuambia hivi. Nimehesabu mambo yote niliyoyapita nyuma kuwa kama mavi. Hizi Paulo anasema kuwa kama kinyesi. Paulo ameita kabisa kuwa kama mavi. Now look at you, the way you are struggling with your past. Mind you, this is not the point of today. I'm just passing by. Check the way unavyo struggle na your past. Unavyo compete now. Simply una compete na kinyesi. Yaani unakitafuta kinyesi kilipo. Alafu unashindana nacho. My friend, why are you wasting your life? You are wasting your life. You are wasting your life, sister. Mama. Dada nani sun sun. You are wasting your life. It's a wastage of a life. Now, it is in observing, that's when we can discover mysteries of the kingdom. Nitarudia tena. Yesu anawaambia wanafunzi wake, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa sababu alimuuliza, kwa nini ukiongea na hawa unaongea nao kwa mifano, wakati sisi ukiongea na sisi unatuambia vitu waziwazi? Why? Anawaambia nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu is by grace. Ni Mungu anakujalia kuzijua. Now, ukishazijua, kwa kuwa unazijua, by the same grace, you share with people. You share with people. Let me share with you quickly this one. I'm hearing a lot of information in my heart and I'm trying my best to control them. Please keep this in your notes. Haja kubwa zote natokea nyuma. This is to tell you, your past doesn't matter. I just felt to insist that. Write that down. It will help your life. Anything of past, you battling with it, you are crazy. You are enjoying. Yani, you know, mbele za Mungu unafananishwa na mtu ambaye ana enjoy ukiangalia kinyesi chake. Na mtu huyo ni kichaa. Yani kichaa tu ndio anaweza kacheza na kinyesi chake. Na unaelewa sasa unakoelekea kwa kuendelea kuwaza mambo yako ya nyuma. Muonekano wako unakuwa kama kichaa. Kichaa ndo ananuna ovyo. I told that son of mine, Gambia, when you compete with your past, you'll find yourself hurting your present because you want to show power to your past. Unaweza kujikuta unaharibu leo yako na unamuumiza au unaumiza leo yako because you want to show power to your past. You may find yourself betraying your present that was supposed to change your life because you have, you guys call it trauma. Yeah, neno la kisasa mnaita trauma. You know, I have trauma. Hakuna cha trauma, ni kinyesi. You are putting mavi here. So, mtu yoyote anayeweka kinyesi kwenye kichwa, kwenye mawazo yake yanatoa kinyesi. Kwa akiambiwa atoe mawazo, hazungumzi mambo ya maana, anatoa kinyesi. Kama umekaa na jirani yako hapo karibu, mwambie mambo ya kuyawaza past yako. Simply, unawaza haja kubwa kichwani. Na yamjazayo mtu kwenye kichwa chake na moyo wake, ndivyo alivyo. Kwa hiyo wewe ni malizia, mimi sijasema. Sasa, it's important to know that steps of your life matters. Nilianza kwa kusema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. What is Pastor trying to say is this. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilicho fanyika. It is very interesting kwamba whatever that happened in our life, the Bible is very clear, but again we have not observed. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika. So whatever we have seen, kilichofanyika wasn't made by anything else. Kwa hiyo sio bidii ya mtu iliyomfanya awe vile alivyo. Sio ujanja wa mtu uliyomfanya awe vile alivyo. It is the word that made these men that you have seen. Kwa maana yake, these men in the Bible, they are who they are because word was involved in their life. Now, what was the word? What was that word? Kumbuka, hajasema words. Najua, kwa haraka haraka wasa kusema hivi. Ah. Neno si Yesu, najua, neno si Yesu. Relax, chill, man. Chill, give me a chance. to talk to you. Give me a chance to explain to you where money is. I have seen money, guys. This is not about working hard. This is not about stealing from people. This is not about being a pastor and receiving sadaka. You can try be one. Unaruhusiwa kabisa kuwa mchungaji nchini huria na wewe ukachunga ukala sadaka. Hallelujah. If that is how easily people can have money. Money, I've come to realize money, hela itafutwi. Money is not found. Money responds. That is the first mystery I want to share with you. Wealth is not searched. Wealth responds. And wealth responds to a certain principle. Father, I pray that your people would humbly take what I say and practice in their life so that we may be many that are blessed and rich in this country. Wealth is not found. We are not chasing wealth. Wealth responds. Or rather, I should say, blessing responds. Now, let me show you, for instance. Baraka ipo. Kwa nini nataka kutumia neno baraka? Kwa sababu kibiblia sisi atupokee utajiri straight. There is something that causes the riches. Okay. It is proved by Kumbukumbu la Torati 8. Anasema mtamkumbuka Bwana Mungu wenu awapae nguvu za kupata utajiri. Kwa hauji utajiri, inakuja nguvu ya kupata. Wala jisema nguvu ya kutafuta. Hatunaga nguvu ya kutafuta utajiri kwenye Biblia. Ila kuna nguvu ya kupata. So actually it is receiving. Meaning, respond. One. Two. Baraka ya Mungu hutajirisha. Hajisema baraka ya Mungu na kusaidia kutafuta. Baraka ya Mungu hutajirisha na wala haitangamani na majuto. So, we know two things already, that there is power that makes us receive wealth. Two, the blessing of the Lord, the blessing of the Lord maketh. It makes you. You are not looking for wealth. The blessing of the Lord maketh rich, meaning even when you don't want it. As long as you, nisasawa sevi, okay, tumia tuna kinyesi. Nisasawa sevi, kinyesi kinakufanya unuke. Kwa hunuki kwa sababu wewe unanuka. Unanuka kwa sababu kuna kitu kimepakwa. Okay, tunachana kinyesi. Mbona umemania vinyesi? Ah, perfume. Unatokea mbele za watu wanasema hivi, "Ah! Mwanangu unanukia." So, haunuki kwa sababu ni desturi yako kunukia. Kuna kitu umepakwa. Ndio maana unanukia. Kwa hiyo hauwi tajiri kwa sababu umepambana kuwa tajiri. No, kuna kitu umepakwa kinaitwa baraka. Kwa hiyo unakuwa tu tajiri, yani sasa nakuwa tu tajiri, yani nakuwa tu I'm trying not to be one. Yani ukishapaka perfume, I have perfume called Chanel. Those who really know perfumes, when they smell Chanel, they will tell this is Chanel. I have another perfume called Gucci Aventus, which is by Creed. It's called Creed Aventus. Now, when it's Creed Aventus, those who really know perfumes,
they will tell you, this is Creed. No, they will not tell you, this is Tony. No, no, no. They will tell you, this is Creed. Why? Because you smell Creed. So when the blessing is upon you, when people are looking at you, they'll say, this is money. Now, when people say, this is money, Biblia says, mtu aliliona shamba, akaiona treasure, akaificha, alafu akaenda akatafuta yeye utajiri huko, akatafuta yeye fedha, alafu akaja akalinunua. Hakulinunua, hakuweka pale ela kwa sababu anampenda mwenye shamba. Aliweka ela kwa sababu ameiona treasure. Now, do people see treasure in us for them to put money in us? Not in what we sell, please. It is not your shop that brings money. Baraka ikai dukani. Baraka inakaa juu ya mtu. Anasema baraka ya Mungu humkalia mwenye haki kichwani. So this man, when he goes to the farm, anaenda kulima, shamba halirespond kwa sababu ni rutuba. No, shamba linarespond kwa sababu Isaka ana baraka ya Bwana. Ardhi hairespond kwa sababu ni wakati wa rutuba. Kumbuka kulikuwa kuna ukame and people are running away. Lakini Mungu anamwambia Isaka, kaa kwenye nchi hii, hii yenye ukame, and I will bless you. Not I will give you money. Not that I will give you rutuba. Not I will show you where money is. No, no, no. I will bless you. The blessing of the Lord maketh rich. So what is the mystery? What is the mystery, BT? Simply, we are wealthy because we are carriers of blessing. We are carriers of blessing. So if it is to search for something, search blessing. Don't search wealth. You are running after the wrong thing. Search for blessing. Now, blessing has a principle because wealth responds. Wealth responds to the blessing. So wealthy kiona blessing mahali inaikimbilia. I will never be poor because I know what it takes to be rich. And you know, somebody once said, if you know what it takes to be you, keep on doing what you know, for you will be you. If you know what it takes to be you, see, life is circle. My sisters will understand kwamba haitaji kumuomba Mungu ili ajue tarehe ya kuingia kwenye siku zake, kama ana changamoto ya hormones au kama ana changamoto ya matatizo mengine. They would know. Na mpaka kuna software ametengeneza mzungu Ulaya. Are you getting what I'm saying? Katengeneza mzungu Ulaya, anakuja kumpa Angela aliyeko mwadui Shinyanga. Anamwambia hivi, hii app. Mzungu yuko Ulaya. Amemtengenezea ki app. Akiwa anaangalia hivi, anasema hivi, tarehe yangu inayofuata ni tarehe fulani. She can know. That's how God made things. That things ought to respond, not to fight to get. There is something we have been missing over the years. We have been after wrong thing. My brothers and sisters, I believe you're getting something. We are fighting and searching for the wrong thing. Tumeshindwa ku realize kitu tulicho nacho hapa. Na hakiko mbali. Hakiko mbali. Hakiko mbali. It is right before our life. Right there. Ndio maana nikamwambia hivi, the principles in God, they are very simple. But they are so, to the extent they are so easy to miss. Do you know the Bible says, ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Kwa hiyo kwenye Biblia, wote tunaowaona wamekula mema ya nchi, si kwamba walikuwa wema. Si kwamba walikuwa lakini. Do you know, in the Bible, there is a man that is being blessed by stealing somebody else's blessing. And the blessing did not resist. Why? Because the blessing responded to the word. The word was, nitengeneze mimi chakula kitamu. Roho yangu ile. Listen to me very careful. There is a big, big revelation there. Nitengeneze mimi chakula kitamu. Ili roho yangu. I hope my media team will record this and put it somewhere for you to get it. Nitengeneze mimi chakula kitamu. Ili roho yangu ile ipate kukubariki. That was the word. Niliwaeleza mwanzoni kwa nini Mungu anaziita hizi ni siri. Zinaitwa siri because if they were, kama zitasikiwa na wrong person, they will work though they are done by a wrong person. No wonder wachawi na washirikina na waganga wanafanya principles zile zile za kibiblia and they work. Who heard? Doesn't matter. What matters is what was said. Maybe I should put it this way. Who heard doesn't matter. What matters, who did what was said. Aliyesikia doesn't matter. Ila kinachomata, aliyefanya kilichosikiwa. Zinaitwa mystery so that they can be only found by the children of God. Because they are mysteries of the kingdom. Mungu anawivu na siri zake. Mtu mwenye siri anawivu nayo. They are only be responded. I mean, they are only released to the children of the kingdom. Now imagine if all the principles of God, principles of the word, zingekuwa wazi. Alafu nikupe story kuhusu shetani. Biblia anasema anasikia mbili, anaamini alichosikia. Mungu akisema, Biblia inasema shetani naye anaamini mpaka anatetemeka. Wewe unaamini kitu afu unapita. Yeye anaamini, yani akimsikia Mungu anaongea, my God, he is talking. Manake devil is dying. Devil is dying. To get a revelation. Tofauti yako na shetani. Shetani hana roho mtakatifu. Ila naye anasikia. But who will get revelation from what was said? So devil is dying to get a revelation. Kwa hiyo kila wakati Biblia inapofunguliwa makanisani, shetani na mapepo wake wako tayari kusikiliza. Because they have no information. They don't know what God is doing next. Devil doesn't know what God is doing next. It is the prophets, it is the pastors, it is the men of God, it is the children of God that acts, that reveals the secrets. Unafikiri shetani angejua Yesu atafuka, angemua? It was a secret that was hidden. Ila Yesu alikuwa anawafunulia tu wanafunzi wake. Anaambia siku ya tatu nitafuka. Siku ya tatu nitafuka. Siku ya tatu nitafuka. Siku ya tatu nitafuka. If devil would know hasara ambayo angeipata kuzimu, kwa sababu kumbuka kumkamata Yesu na kumpeleka kuzimu, kwa sababu Yesu aliuawa. Kilichomua Yesu ni mauti. Kilichomua Yesu sio mijeredi, sio misumari, ni mauti. Mauti ni spirit. So people don't die until the spirit of death go there. So people die because they are attacked by the spirit of death. They don't die because pumzi imeondoka. They die because there is a spirit responsible to cause death. Just like people become wealth, not because they have worked to get wealth. No, the spirit. The spirit got there and then you are manifesting. Unatokea kile ambacho roho inaona. I love this Zoom meeting. My people at Zoom, I don't know if you can get it. I want to see your hand like this. If I can get it. Yeah. If I can get it. If I can get your hand. Are you getting something? Are you people receiving something? Are you getting these mysteries and secrets? Thank you. I can see response. So, mpaka dakika hii nimekupa mysteries. Wealth response. Ya pili nimesemaje? Ah, you guys know. Miendelea. It's up to you. So, even the devil is dying to hear God talking. Devil is dying to hear God talking. Nikamwambia hivi, shetani light angejua kwamba Yesu atafufuka, asingemua. Kwa sababu kumbuka kazi yake ni kuharibu mission. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. So why would I do something will give him something that will give me loss? The biggest mystery that we are missing here is revelation. The only difference between you and the devil, revelation. Narudia tena. Wealth, response. And it responds to the blessing. And the blessing requires you for action. Blessing comes by the word. There is a word given. So, observe. Observe. Words that are spoken to you, observe. Narudia tena. Kwenye Biblia kuna watu walibarikiwa. Si kwa sababu walistahili baraka. Au ilikuwa ni baraka yao. Hiyo ni tafsiri ya kusema kwamba hivi. Wako wapagani wanabarikiwa kuliko watoto wa Mungu. Si kwa sababu ni haki yao kubarikiwa. Si kwa sababu wale wapagani wanafanya kazi sana kuliko wana wa Mungu. No. They have observed the principles that we, children of God, we have failed to observe. Mungu wetu anaongea. Ndio maana zinaitwa mysteries. So that Mungu at least azipige code. Ili kwa hao watoto wa Mungu walio waaminifu basi wazipate. Lakini imagine hii jamaa inafanikiwa tu kwa principle ambazo tayari wameshazijua. Devil is telling them. For instance, there is no, from Genesis. The whole Genesis. There is no wealthy man who was never sacrificed. Why do we sacrifice? I'll talk about it tomorrow. But I want to show you something. Hawa jamaa, shetani akienda kule kwao, wakimfuata shetani wapate nguvu za utajiri, he demands them to sacrifice. Do you think where the devil got the style? He copied. It's a mystery. It's a mystery of kingdom. Na hii kingdom hapa, watu wa Mungu, is a spiritual kingdom. Kwa ni kanuni ya spiritual kingdom that the devil has copied it and then he's sharing to his people. Sasa, wakati wao wako serious, sisi we are debating. That's where gap is. When you're debating principles, I am out there doing it. I am out there doing it. While you are discussing, kama kutoa tithe ni sawa au sio sawa, I am out there doing it. Because to me, I'm an observer. I have observed. Abraham was Abraham because he did this. Isaac was Isaac because he did this. Jacob was Jacob because he did this. While you are discussing, I am out there doing it. That's why the best teacher is not the best student. Follow up. Matokeo ya walimu wako. Tanelewa anachokisema. Narudia tena. The best teacher is not the best student. Ni nchi hii hii tuna hiyo siri ya kujua kwamba walimu wengi matokeo yao ya shule hayakuwa mazuri sana. It's not a lie. Na unaweza kukuta huyo mwalimu anazalisha mwanafunzi ambaye ni TO Tanzania 1. Ana pass mark that A ya hesabu, A ya physics, A ya kila kitu, but follow up matokeo ya mwalimu. Narudia tena. The best teacher is never the best student. So we have many people, many Christians, many children of God, wanakusanya kanuni za Mungu ili wawafundishe wengine na kuzielezea na kuzijadili, but they don't observe. Yoshua aliambiwa observe to do, not observe to teach. Perushke levante levraktia zozaya kibalas. Joshua is leading people and is told by God, observe to do. I learned that in my life. Observing to do, not observing to teach. Write this down and it will tell your children. The best teacher is never the best student. The Bible is saying observe to do, not observe to talk. Observe to do. What are you observing for you to do? Msikilize mama yake Yakobo anachosema. Anamwambia Yakobo hivi, baba yako anataka kumbariki kaka yako. So the word is already given. The word is given. Unafahamu mfano wa Yesu wa mpanzi alitoa wapi? He took it from there. Kwamba lile neno ambalo limetoka na hakuna wa kulipokea, shetani huja na kuliiba. Let me show you something. The space between is it, the blessing is here. The space between Jacob and Esau into receiving blessing. The space between Esau and Jacob into receiving the blessing, it was never about their state of hearts. It was never about their holiness. It was never about their prayer. It was about who will bring the food on the table. Because baba hakuwa anataka chochote. Alisema nitengeneze chakula. So what did the old man want? He wanted food. Who will bring food first on the table? He will be the first one to receive blessing. I've already spoken this mystery. The one who will be the first to bring the food on the table, that one will be the first to be a partaker of the blessing. Observe to do. Now, sons of the prophets, they were observing to say. While Elisha was observing to do. Anaambia, je, unajua baba yako leo anaondolewa? Master wako leo anaondolewa? Anasema najua. So he also knew. Nyamazeni. Ila wale walikuwa wanajua na wanasikia raha kwamba tunajua. Have you ever noticed very few of the prophets are rich? We have a lot of prophets in this country, in Africa, around the world, but very few are rich because most of them, they observe the word of God to speak, not to do. So they receive prophecies. Manabii wengi wanapokea prophecies so that they can prophesy,
not so that they can do. They are not as smart as Isaac. They are not as smart as Noah. Noah was a prophet. He could tell that the rain is coming. So the first prophet, Duniani, hakuwa Isaiah, hakuwa Musa. The first prophet was Noah. The man could prophesy the rain. And you know what? Aliwaambia watu mvua itanyesha. Ya garika, inakuja garika. Baada ya kumaliza kutabiri, nu, asinge jenga safina, he was a prophet. Garika ingemuwa. So, Nuhu aponi garika kwa sababu eti ametabiri, kwa Mungu atamsaidia, kwa sababu Nuhu ametabiri. No. You being a man of God, you being a locoled, you being a born again, having the message does not change your life. Observe to do. Yeah, tell your neighbor PT is being PT. Simple. Now, because tumefunzwa sisi kuto kuobserve na kukalia maneno maneno, so we observe to discuss. We observe to talk. Ah, mwanangu, no. Tuna vikundi vya kudiscuss neno. Sasa hivi twende tukadiscuss neno. Hamna kikundi cha kutenda neno. Tuna vikundi vya prayer. Tuna vikundi vya kudiscuss neno. Ila hakuna kikundi cha kusema hivi, tumeiona hii mwanangu, let's go and do it. Very rare. Mind you, space tofauti ya Esau na Yakobo, it was who did. Na chakula kilipoletwa baba kashiba, hana njaa tena, roho imesha fry, kamwaga baraka. Esau anakuja, amechelewa, anasema hivi, baba, hauna mbaraka mwingine? Akampa tena cha kufanya. If you use your sword well. So the blessing is still there. But you need your sword. But there was one without a sword. You missed it because you didn't observe to do. Probably, mimi na nyinyi, hatujui, inawezekana Esau, alipitia washikaji kupiga nao story. Time. Probably, mimi na nyinyi, hatujui kwa nini Esau alichelewa. Probably, alijadili kama niende, nisiende. Now, no one knows what you have been missing so far in your life because you are still discussing. Observe. Not observe to discuss. Okay. Not observe to enjoy. Now let me take you back because I'm about to finish. Let me take you back to the story ya harusi ya Kana. Jesus, nakukumbusha tena, he is asking his disciples, watu wanasema mimi ni nani? Wanasema wengine, wanasema wewe ni Elia, wewe ni nani, nani, nani. Petro, Yesu akauliza wanafunzi wake, na nyinyi mwasema mimi ni nani? With a lot of confidence and assurance, Petro anasema hivi, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikawafundisha siku moja kanisani watu wa Mungu, nikasema, aliposema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, he was not talking mwana wa Mungu aliye hai present tense. He was talking mwana wa Mungu aliye hai akiperceive his death and resurrection. So Peter saw Christ being resurrected. Kwa sababu Christ, he is Christ after resurrection. So anamuita mwana wa Mungu aliye hai because he saw him being resurrected. Ninajuaje kwamba alimuona akiwa resurrected? the response of Jesus. Anamwambia hivi, si mwili na damu vilivyo kufunulia haya. Kwa hiyo hazungumzi uhai huu anaouona. Anasema bali Baba yangu aliye mbinguni. Number one, si mwili na damu vilivyo kufunulia. So it was a revelation. 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 It was not something that he saw with his eyes. It was a revelation. Anasema si mwili na damu vilivyo kufunulia haya. Number one. Number two. Anapomwambia si mwili na damu vilivyo kufunulia haya, manake he's not Peter hakumjibu lile swali la Yesu by what he saw physically. He answered by what he saw in the future. Now, Yesu ameuliza watu wanasema mimi ni nani? Wanafunzi wengine wamenyamaza kimya. Now, sikiliza jibu la Yesu. Anasema hivi, si mwili na damu. Heri wewe, number one, Kiingereza anasema hivi, blessed are you. Manake already there is a blessing when you discover who Jesus is. So already Peter is being set apart from the rest of the crowd. So, I will never be like my crowd. I will always be set apart in the name of Jesus. So it is a revelation that sets us apart. My revelation makes me to be unique. So, Peter is being set apart. Why? Because wale wengine wameobserve. Because you cannot have revelation without observance. You must be an observer to receive revelation. So Peter is saying, you are Christ, son of the living God. Manake hao wengine wote pia, wame... You see, maybe I should say something. This is what I want to say. Listen to this. Walipokuwa wanajibu, watu wanasema, wewe ni Elia, wewe ni Yeremia, wewe ni mmoja wa nabii wa zamani. You don't hear Jesus saying, mimi sio. Jesus never denied. You know why? Because Jeremiah spoke about me. Isaiah spoke about me. All those these prophets spoke about me, but it was a lesser revelation. Lakini napokuja kwenye nyinyi mwasema mimi ni nani? I expected you guys to observe me all this time. Ndio maana vurugu ya Yesu au maumivu ya Yesu na wanafunzi wake anasema hivi. Mimi nimekaa na nyinyi bado hamjanijua. Jesus is not worrying of anything else. He's worrying that these people might miss revelation of who I am. Now, Peter ana discover. Na ile discoveries ya Peter, discovery ya Peter, inamfungulia mlango wa blessing. This man is blessed. Blessed are you, Simon Bayona. And then listen, Jesus continues saying, Simon na damu vilivyo kufunulia haya, bali Baba yenu aliye mbinguni. Jesus continues saying, wewe, nami nakwambia, wewe ndiwe Petro. Alafu asavi, juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa. So Peter is receiving the reward from the revelation. Why? Because the rest of the disciples were quiet. And you hear the Bible says, kanisa limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. But really, the apostle was told, apostle alikuwa anazungumzwa pale, Peter. He had to be the first man to preach the gospel, kutoa malimbuko. Kondoa kwanza aliyokoka, it was the message of Peter. He had to be the first disciple to do a miracle. He had to be the first disciple to heal the sick by his shadow. He had to be the first. He had to be the first in everything. Why? Because he already got the blessing. So everything was responding to Peter. Watu wanakaa na Yesu kwenye sherehe and they don't know who he is. Mama yake Yesu anaiangalia ile situation. Nikakwambia hivi,
kumuinvite Yesu kwenye sherehe doesn't change your situation. Kumualika Yesu kwenye party yako doesn't change situation. What changes situation is the ability to know who this man is. Now, who this man is a revelation. I don't know if my people are getting it. If you are getting it, my people, if you are still there, can I see your hand? Are you enjoying what we are doing here? Are you getting it? Thank you. Thank you. Thank you. So we already know, we have established a case here that Sisi could notice who Jesus is will change our life. Having him and not knowing who he is, it's just really wasting of time. So we have a lot of Christians who have Jesus and they don't know who he is. Wanaishiwa. I'm not saying this kwa kiburi. I'm just showing you. Divide isha na isha yuko kwenye sherehe. You are broke and Jesus is there. It never changed anything. The presence of Jesus never made the party have more wine. It was the observance of the mother of Jesus. Alafu msikiliza akija anachosema. Lolote atakalo waambia. Don't discuss. But we have a lot of people discussing what Jesus is saying. Lolote atakalo waambia, ubirini. Lolote atakalo waambia, discussing. Lolote atakalo waambia, fanyeni. Manake nini? Observe. Tutu.
Hapo mwanzo, kulikuwa kuna neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Till tomorrow again, I'll share with you more mysteries. Join us tomorrow, same time like this. I love you. Shalom.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.